Okay, you can from Tembe Pangeni Bagiyu Khalifa Mfowange Mekola Soshanyawo Bonke bathi luphi Ugiyubo Ngusu Mfowazuma Kwala Sedani Bagiyu Khiswe Qaba Mfowacele Kwala Mabhenanyawo Bagiyu Msikazi Mfowakamthelezi Kwala Kaxesa Bagiyu Ezanithi Zinsizwe Shobo Lenyathi Giyu Mgoo Mfowalinda Bagiyu Stabu Mfowakalanga Usibonele Mfowakandlovu Bagiyu Udlozi Unjibu Mfowakambata Bagiyu Mzukulu Umrele Mfowakalanga Abanye Bathi Mashikela Bagiyu Mfowayo Mfowakambata Bagiyu Mkhosazi Mfowakamadona Ugiyu Ugolile Mfowakalanga Bagiyu Ugegwa Amanda Egcebeni Bagiyu Umesonko Wokumele Bagiyu Umese Osaziwayo Ugiyu Ugesheka Mfowakamthembu Kwela Solunye Bagiyu Uthandazani Gcaba Enkani Bagiyu Usinothi Mfowakamtshala Efiliti Bagiyu Uwandile Sikhekhala Mzukulu Kambhaxampata Bagiyu Uthembelane Mhlongo Kwadayinguli Bagiyu Seven Kalazi Mfowakadlozi Bagiyu Jombigazi Mfowakhumala Mfowakanodlalisa Bagiyu Christopher Buthelezi Efiliti Bagiyu Ukhansela Uthulala Mfowakhanya Bagiyu Unembeza Umsebenzi Mfowakambuti Bagiyu Uthulala Umfundisi Mloyi Kwelasenqulu Bagiyu Usandile Mfowakamhlongo Kwelasentuthungu Bagiyu Usiduduzi Uphathazela Mfowakhonxa Egqozeni Luphi Athile ngishayele kwasekungigqoka ekhanya bona sekungijwayela Yimi ngunyembezi zomfele wazaphenduka isicena nabosilevu angise bafaka amapampasi ngoba bethanda into zamafa bethanda into zamahala danke mankwena siyabonga ukuthatha ifortuna yakho ezandleni ey'ngcolile awusebehamba ney'nyawo futhi nabo iyekendlenhlweni nabafana yokuhambe nishela bonke mama sebashiywa abakhwenyana babo umuntu makalinde bengithanda ibhobha kulandela ibhobha senimcele uthanda hambe ndidume ngokungena senifuna ukungena yonke imizi le andisuyibangela isidina nivele nesidina inesidina niyezwa yethula umprofethi uhade bethiwe nigeza ebhali kwafana nje bakhala wathi laye ngazi kwabulokoba nesigcwagcwa kanje ababuyele empofano sofa ndoda uyakhala umama waselisha zibe wathi uthenga osofa ezobafaka lapha ephambili shwathiwe nabafanele fanele bayekini awu ndoda kanti uyihle kakushiyelanga nifa ngoba wena ubheke ifa nje wamgoqa zonke izinto ezabantu lezi engafunweni uyakhala umphakathi wasecambridge usufile njalo ekuseni uyavuka weneka awusuyayichamela noma sekuvola okwabo kwakudala phela ngcono bakuthathe bakuyisele ey'nhlanyeni kumbatha emasango namnyama labo bakhwela khona belokhu nje isikhathi sathala nawe sasibafihlela abantu ukuthi uke waba uhlanya yikho nje wambe ugulela kwemisanganela kimi uhlanyeni ngazoligojwa ngenduku ingcolo kabi nje lothi ngayithanda odlula abafazi bamvele nje bambele umini ingabona ubambele abantu ngoba uyabamba kuyaphunyula uthi uyazihamba akusameki uyacula akuculeki uyakushalazela udumo wona uzuhamba mbanga ukuthi umuntu owaduma kamseke kuyafa hawa ufingani phoma ukuthi udumile ngoba phela Tuta mapete fete, tuta mambente Awa ukugole lita muze madosha Yey wena hamba futhi moto amkhumbendo wakhe nga uthi izalwa zomolo ngayo Ayi ngoba nifuna ukusebenza madosha Kuyasetshenzwa madosha Uzoyikhipha le necklace oyifake lapha entanyeni lapho ofake khona iy'taputambo zakho wasufake iy'nto zey'ngane zebhofa Ngoba ungafuni negama likayise Dedela ingane egameni kamgumeni wena mfana Yini ungafuni iqembu lamadela buthongo ngoba loyihle wayeyidlela buthongo Ukhumbule into eshaye on goal Sikhathe phansi ibhova nendidane wavela wavotela indidane ngoba iphedwe yumona lo Hlukana-ke nokuthi uma ngabe uphethwe indlala bese uthuka umndeni wami nabazali bami bafake ey'ndabeni zami engingafuni kuwona Ngoba uzoza ngetshe njengenyoni ngaye ngayilaka phela ngathi ngojese ekhulu sebawini iy'ndondo wanginikhohlisa iy'ndondo zasempumalanga lezi aninazo iy'ndondo akethi nifike ngalona iye abaculi basempumalanga ngoba ngabhanazomo futhi nina siyabonga ngizwe mkhulu ngombulitshe wakhuthi urungu wayikhiphe iy'nkonzane odakeni awuzase yivile phela ukuba ngutshani namagondane sizokhipha-ke thina abaculi abadumile uzobona lapha ko-tiktok bekuya ngogqoko sanqelisiwe ncwane mavava sekanenkadla mhlukathenjwe mgube mxolisi isilo sama-2k RSA Mdusa Ndidlanda King Soma waboshumle intomi mavela ngento yakhe maduyaza cebo lenkosi dlanda saliwa ndunakazi dumazi mhlongo lusanda ibhodla umncane kamadlokofu mafulathela njonke ihobosha baceleli ngogqokolweni lapha ku-tiktok umemeza ubike kwakhe kiza ubingelela kusigiya ngengoma bathi buyele ndoda eney'bonga mbili njengomshadikazi waqashiwe unompilo phakathi efrihed waqashiwe utshithi mhlongo entuthungu nontobeyo ndentombele ebhutshini waqashiwe ulindiwe zulu mpume enkosi yonela kwala mabhenanyana uthobeka amaseko kwanele ebuthelezi ufikile edubazane unde ebuthelezi usibathe endlamini ulindiwe ndlovu ushoti wogqoko bonke bathi luphi enkinopeni enkinopeni mfethu unjiniyela wami indoda efake ibuko njengomlungu weplazi uthuthana umfowandlovu uyachofachofa nje bagajeni etanjeni ngiphethe umfana omncane kulo nyaka usiyabona umfowakafakude nut seven wangobes. This book was a matter of chicha mhlophe. Umathu bula ngekolofolo ekhona ke kuze njalo ngoba lokho kudla kamnandi insimbi kamkhwenyana. Umalo kudla la mathathu kube mabili ngabe usezela amawele. Ubasket ngapha nomfoka zuma ngithatha le kwamajosi. Ngwele ziyahlela. Ngwele ziyahlela. Wikipot. Wikipot. Wikipot ukhona uJJ mfowabo uduma ngithatha le kwala mabhenanyana. Kanti emazini amancane ngihamba ngiqala ngishejwa ngelinye icala. Abanye bathi shop abajovule mina ngithi kosikosi ngiyabonela lana.